ebintu obikola ng'onyango onkutte ng'onyango simanyi kiki kyabaawo switi nakkiriza omutima ne nguwandiika ku lubaawo tali aligusangulawo omusomesa ne bwe yasalawo fembi ne batugoba fizi nakusangayo mukyalo n'ekyo ne tukiyitako will you occupy my time will you be mine will you be mine lwakuba balowooza nti oli hatmaker lwakuba balowooza nti oli machiwina bebe nkwata ng'onyango onyweza ng'onyango ebintu obikola ng'onyango onkutte ng'onyango onyango sipidi gy'okozesa yalumala ddali gy'oleeta kukkirira kwambuka n'omala ne kona n'oleeta leka ngume kukuma waka love doctor kyasaba leka ngume kufumba mata love doctor gayoya mukwano kuba defensi kuba defensi love yoyo weri mukwano kuba defensi kuba defensi yeah kuba balowooza nti oli hatmaker kuba balowooza nti oli machiwina bebe nkwata ng'onyango onyweza ng'onyango ebintu obikola
www.djericom.com